Babekhuluma ngemali. Ayi 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 ubatshele ngeke balunge. Uma bekhuluma ngezintombi. Ayi 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 ngeke balunge. Uma bekhuluma ngehlahla. Ayi ayi ayi.
Ngeke balunge.